kutibwa kati ye president wa chivina cha NUP iranga ya kwa dechi vina cha NUP vendela Robert Chagwani Sentamu ya badewa nukawempe musawufi ne muno pera kubye mkunga na bili mkunga na rumaru kujwali kujambula ichi mangao nula kujwali kanyanya kakati bo abawagizi ba Robert Chagwani Sentamu unako wa kufunyewa utakanya ne polisi ilaje vigwele denga polisi kuteo musambu ila omwogezi wa polisi Kituma Lusoke agenti niwona polisi musambu abalumizi dua agena yuko nonyeza agena maso kubanga bano bali bebe kukanya na abawagizi wa NUP niwatani huku wakita mateka ichifudemu kubanga ate baso waganyi vigwele denga waluna abafunye visagu kakati Robert Chagwani Sentamu babadde wano mukawempe asokede ategeza nti asose luzira okulaa kubasibe nalyoka agende kawempe kawempe Chagwani akubeyo enkunga na bili ngawe nkugambye era asizidawo nagamba nti bingi baise mu kubo kwebyo kwenda ebadde byamaanyi nagamba naye basobodde okubanga bagenda ne batuuka n'eriwa ewa Nalukoola mukawempe nofi ajiba kubyo lukungana bwati bwanyonyode
bakubye kiyagasi batukubye mu muka sawa zino tuna manya bantu bameka balumizidwa tuna manya bantu bameka bakoseddwa nese tumanyi tuma zeko tubigumide byonna era tuli wano kati
Chagulanyi era tegeza bagizibe nti baagala kukwata bukulembeze
wabadde mu bitundu by'eggwanga byonna byonna era bonna bansindi sobatumira bangambye Bobi tugambira abantu b'e Buganda beebale kuzaala beebale kukuza beebale nakubuusa naye era ne bansindika bagambe nti muyina obuvunaanyizibwa abasebo ne banyabo katonda webaawe yampa okuganja gye muli nanzikiriza ne munjagala nanzikiriza ne mumpagira ne bannange be najja nabo katuwa obuvunaanyizibwa ku baana ba Uganda bano abato abagenda okuddako katuwa obuvunaanyizibwa ku bano bamaaba ba Uganda abatunuulidde ffe
kakati Robert Chagwani Sentamu asabye abantu okubeera obumu ate n'okubeera obuvunaanyizibwa nga tebayewulawulamu olw'okuba ebyobufuzi n'ensonga endala
Uganda eringa kipoloti ekirimu ebyobugagga naye nga kyali kya haji yafa kati abaana be nga bamigiriza ekyuma babataddemu entalo onalwana nono onalwana nono anti bamama sibe bamu kwekitwali kizitribe zaffe ez'enjawulo bamama sibe bamu naye nga fena tuli baana ba muntu omu